Yeah, MDR, the rapper, you know what they say? Give me Gucci, the jumpa Gucci. Jagala beach, ingali na watch. Richard Miro, yakanga touch. Jagala bochi, kuwe Versace. Namu kubalala kasamdala. Baba fala week pandem feda. But soda bachala ze fanta. La vedi tika chinda talanti. Sexy mueva za kuwa ye yalta. Nafuna yo mwana wa mumerika jasito. Chiri no peta, tugabana ne data. Kukubi sabote kana mwonya pati. Nifaba na bageto chichi drip. Tusfumi tanga non pichi. Chiro tija teti toleta pichi. Oleta mazari yo tuwa nganjuchi. Zetuba kunono tukuba miso. Jiveyo mwino elo vimo shino. Kukumoli kino toleta tekino batia.
Batia, batia, batia. Sita faba liko. Batia, batia, batia. Batia tuwe da fresh.
Fresh.
Batia, batia, batia. Batia tuwa kwazi rap. Batia, batia, batia. Baja tituli babulijo
yeah.
Banji batusa siranji
yeah.
Weba kula mangato ina sirinji
yeah.
Wesi weranga baja mubunji
oh, yeah.
Neka tinafuka mubufu
yeah.
Kuba 1, 2, 3, 4, 5 Weekendi mukansinga na msebe
yeah, yeah.
Downtown DT for manage tufa
yeah, yeah.
Mbadi sete wali agamba
yeah, yeah.
Engoe ziri kofeza tukumba
yeah, yeah.
Alikona yate maguako
yeah, yeah.
Weekend name of a baby aliko ulira. Babula babula mbakuwa tewaji right, wamba somira baka nunda so mwenye 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 Nusateri chiganya mwenye. Mamatira mwenye Zomega mchibuga
no,
Ega nini soga Luga enziga mfuga
yeah, yeah.
Rapu zirange kwa chemo longu
yeah.
Habisa pata manye kufumba umve mchiyungu
yeah, yeah.
Nisaba na Uganda sini saba sumu ni mkungu HD batiriyo mungu
gang.
Batia, batia,
gang.
Batia, sita faba liko
yeah.
Batia, batia, batia. Batia tu made up fresh,
fresh.
Batia, batia, batia
yeah.
Batia tu bakuwa zirap
yeah.
Batia, batia, batia.
Yeah.
Like traffic singa mbato kopa mbavuga speed ni batwala chap chap maka divide nzali ku map mera online si bakusna mind guard ripping ye culture kulia sente chafuka chabulicho koze bulichimu nebili ebyabale ma yeah tubera fresh tetuina stress bali abati abagamba twaluka bro zuku kagendo kule tuli mwavu mtwego kule mwavu vitwa kola nyuti twaluka chivola vira
twavuka
chivola vira twavuka
gang gang
batia. Batia,
gang,
batia, sit the far baliko. Batia, batia, batia. Batia to made up fresh.
Fresh.
Batia, batia, batia. Batia to bakuwa zirap. Batia, batia, batia. Batia to live up with
yeah.